van vela, se kupongo van vela. Ambalo shona la, ambalo shone kusheshe maet. Myself Rebecca Johnson, kalektwa lom van vela, se kupongo van vela. Ambalo shona la, ambalo shone kusheshe maet. When Abu funane drive through, funane drive through, funane drive through. Funana drive through, ngobuyazi ukuthi bafuna ukubulalwa impango. Tshele budlelana emzini yabantu, udlelana emzini yabantu, udlelana emzini yabantu, udlelana emzini yabantu, udlelana emzini yabantu, ngobuyazi ukuthi bafuna ukubulalwa impango. Bathu bashiba ngeke nobabulalisa inhliziyo, inhliziyo mama, inhliziyo webatha ngizobulala. Lala kanjani sabe kas lo muntu bathu bashiba ngeke nobabula lesinhliziyo sinhliziyo mam sinhliziyo bathi ngizobulala ngizobulala kanjani sabe kas lo muntu bathu zongfala content just it did hamba ngo commitment take my time and no lie isthando sami. Not lose on for the content, just it did. I'm a more commission, take a turn, set another. It's not from my tail. The Kusha Shella comfort. Them Kumuzi Kawela. To my house. Lekusheshela kwenta nelakhela limerun lenkumbuzi qhawela tumahawe myself Rebecca Johnson kalethwa lo mfanvela sekhuphwa ngo fanvela hamba lo shona la hamba lo shona kusheshe manje myself Rebecca Johnson kalethwa lo mfanvela sekhuphwa ngo fanvela hamba lo shona la hamba lo shona kusheshe manje twenka ufuna netra through funa netra through funa netra through funa netra through funa netra through ngobuyazi ukuthi bafuna ukubulalwa enkani tshele budlela nemzini yabantu udlela nemzini yabantu udlela nemzini yabantu udlela nemzini yabantu udlela nemzini yabantu ngobuyazi ukuthi bafuna ukubulalwa enkani bathu bashiba ngeke nobabulalisa inhliziyo inhliziyo mama inhliziyo webathi angizobulala ngizobulala kanjani sabe ikhazi lo muntu bathu bashiba ngeke nobabulalisa inhliziyo inhliziyo mama inhliziyo webathi angizobulala ngizobulala kanjani sabe ikhazi lo muntu.
Ngiyakufuna ukuthi sabona
la hamba la shor, la hamba la shor, la hamba la shor napa, hamba la shor, la hamba la shor, la hamba la shor, la hamba la shor napa, hamba la shor, hamba la shor, hamba la shor, hamba la shor napa, hamba la shor, hamba la shor, hamba la shor, hamba la shor napa.